dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.
Soje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva, haba kuri radio zanyu, kuri mudasobwa no kuri telefone. Hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese mbahaye ikaze kuri radio Ijwi ry'Amerika. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku kibazo gikomeje guhangayikisha isi yose. Ni ikibazo cyatewe n'ikiza cya virusi ya corona COVID-19. Turareba uko byifashe mu Rwanda. Ndaha mikoro mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma wateguye ikiganiro cy'uyu munsi. Geoffrey, mikoro ni yawe.
Urakoze Etienne Karekezi. Mu mezi atandatu ashize ndetse kugeza n'ubu, isi yahuye n'ikibazo cy'ikiza cya COVID-19 gihindura byinshi kandi hose. Abantu barenga miliyoni 30 hirya no hino ku isi babarurwa kuba baranduye iyo ndwara. Muri bo abakabakaba miliyoni 1 ntibayihonotse nk'uko bigaragara mu ibarurishamibare ry'ibigo by'ubushakashatsi bitandukanye. Iki cyorezo kandi cyateje isi ubwigunge ku buryo butigeze bubaho, kubera ingamba zo kugikumira no kuguma mu rugo zabaye za twese nk'abitsamuye. Iki kiza kandi cyazahaje ubukungu bw'isi kubera akazi kahagaze henshi cyangwa imikorere yako igahinduka, bityo umusaruro ukaba muke. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abarenga miliyoni 30 batakaje akazi kubera virusi ya corona, nubwo muri iki gihe bamwe bagenda bagasubiraho buhoro buhoro. Izo ngaruka zigendanye n'ibura ry'akazi rero zageze no mu Rwanda. Ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare mu Rwanda ntikirashyira ahagaragara icyegeranyo cyihariye kigaragaza abavuye ku kazi kubera icyo kiza, ariko mu cyegeranyo kigufi cyerekana uko umurimo uhagaze mu Rwanda icyo kigo cyakoze mu kwezi kwa gatanu, bigaragara ko ingamba zaguma mu rugo zatumye umubare w'abari bafite akazi mu kwezi kwa kabiri ugabanukaho 46% mu kwezi kwa kane icyo cyegeranyo gikorwa. COVID-19 ntiyasize inyuma urwego rw'uburezi mu Rwanda. Icyegeranyo cya Minisiteri y'Uburezi cyakozwe mu kwezi kwa kane ikiza cya COVID-19 kikigera mu gihugu cyerekana ko abanyeshuri barenga 3.5 million bahise bava mu mashuri rugikubita, bivuze ko benshi mu barimu babo bahagaritse kwigisha. Mu kiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi turavugana na bamwe mu barimu bigisha mu mashuri yigenga basezerewe ku kazi ibigo bigishagaho bimaze gufunga imiryango. Si bo bonyine batakaje akazi nk'uko twabivuze, gusa twahisemo gusangira ijambo nabo kuko batwandikiye badusaba ko twabafasha kugeza ku bumva radio Ijwi ry'Amerika uko izo ngaruka zikibakurikiranye mu mibereho yabo kugeza ubu. Bafite kandi ubutumwa bifuza gutanga. Jean Paul Mahinyuza ni umwe muri abo barimu, aratangira ntekerereza uko byamugendekeye we na bagenzi be.
Twari turi ku ishuri turi gukora ikibazo cya COVID, Minisiteri icyura abana, Minedike yacyuye abana nk'uko byakozwe mu gihugu cyose, natwe hashize iminsi ibiri turataha. Hari tumvaga ko bizarangira vuba, ariko nyuma baza gukomeza kugenda bongera igihe kuko icyorezo cyari kimeze nabi kandi byaragaragaraga. Tumaze gutaha nyuma tuza kubona inzandiko zitubwira ko twahagaze ku kazi kubera ko ibyo gusubira ku ishuri byabanga bitagishobotse. Twabonye urupapuro duhagaritse ku itariki enye z'ukwa kane, barwohereza kuri imeri ambwira ko nyine ubwo birangiye amasezerano ahagaze, ko bazongera kuduhamagara igihe kizaba byongeye gusohokoka. Maretere barayaduhaye turataha. Kurumva turiho nabi cyane, kumva ikintu cyatambutse nyine uko byagiye bigendera abandi bantu bose muri rusange, akazi karahagaze, imibereho irahagarara. Nuko muri make tubayeho nyine birababaje, ariko nta kundi none twabigira gute se ku cyorezo gihari nyine.
Ni nyuma y'ukwezi kumwe gusa icyorezo giteye nibwo mwabonye izo nzandiko zibahagarika?
Nako ntabwo ko ariko agashize kuko jite mpapuro twazibonye tariki enye n'urupapuro rufishiyeri rurasinye, hahise baduhagarika batubwira ko birangiye guhembwa, nta kintu tugomba kongera kubaza, ari byo kwivurizaho byarahagaze byarama ari umushahara urahagarara nuvuga ngo ibintu byose birahagarara nyine dusa n'abahagaritswe mu kazi bitunguranye nta n'igihe cyari cyagashize rwose
babahaye se bimwe bita imperekeza iyo bahereza umukozi cyangwa byari ukuvuga bati nimbuwe muhagaze gato ariko nyabuna tuzabakenera mu minsi iri imbere
nta mperekeza baduhaye batwoheje ayo mabaruwa arumva no kugenda n'ibyari byemewe bayohereje ku mayimeri baduhamagara batubwira ko tugomba gucekinga imeri tukareba amabarwa aduhagarika narayicekinze ndayibona nta kindi nagombaga kurenzaho nuko twabyakiriyemo gutyo nyine dukomeza kuba mu buzima bumeze gutyo ariko akazi nyine biba bimeze nabi urumva umuryango iki imibereho irakomeye pe irakomeye cyane
nta shyirahamwe cyangwa undi muryango muhuriramo ngo muganire uko ikibazo gihagaze murebe aho bishya bishyira
ntaryo rwose ntaryo hebye nta kintu na gito rwose turaho nyine gutyo kuko baduhagaritse ntahura n'abandi ntawe ugira icyo avugana n'abandi nuko turi muri make twariyakiriye kwa
ubanza kandi n'iriya banki umwarimu sako yajyaga iha abarimu inguzanyo ngira ngo iyakire gusa abarimu ba leta nkawe ushobora kuba wajyayo ukababwira ikibazo ukareba ko bigira icyo bitanga
kada ubundi buriya ikibazo akenshi mu bigo bya prive ntabwo twemererwa gufungura amakonti mu mwarimu sako abarimu benshi bo mu prive ntabwo bemererwa mu mwarimu sako ibigo bimwe na bimwe byagiye bishobora kujyana amasezerano na sako byibura bakemera gufungura abarimu amakonti nabwo rero urumva nta kintu twe byatumariye ntangirwa nahindurwaga muri deka ntago urajya muri deka ntango ntacyo wahabona gusa umwarimu sako ibyo twari twumvise ni uko guverinoma yari yashyizemo ngo amafaranga ibigo bishobora kuba byajya kwaka ku nguzanyo yo hasi ariko ibyo nabyo ntibyigeze bikorwa ko urumva ntabwo umukoresha yajya kwaka inguzanyo y'umuntu maze guhagarika dejo ntitukira abakozi babo nta mpuhwe rero zindi batugira zo kuvuga ngo bagiye kudufatira ayo makeredi ese urebye nuko twabayeho basa n'ibyatereranywe nta kintu kidasanzwe kindi cyakozwe rwose
none se ubu bizagenda bite muri imigabo ki
nta kintu twavuga ni ugutegereza igihe leta izavugira ko amashuri yongera gufungura tuzasubirayo tugere nyine tujye ku ishuri keka nibongera kuba batanga nk'izindi wenda nteguzo zo kuba batubwira bati akazi kacu kararangiye kuko batubwiye ko amasezerano yahagaze ariko ntibatwirukanye sibyo ko biza no kutwirukana ahari njye niko mbibona kandi amashuri nafungura tuzasubirayo tugere turebe ubwo bivuganye n'abandi barimu ku bigo bimwe na bimwe bo bamwe umva nk'ubu bafite amanama abadiregiteri bajya gutya bakabahamagara ariko twebwe turi perdi rwose nta bongeye kugira icyo atubwira kijyanye n'inama cyangwa apudete zijyanye n'akazi urumva hari dini pari umuntu aba yumva ko yirukanywe jenotire pari hari rero guhagarika amasezerano tuzasubirayo nuko ubu dutegereje switch zawe wenda tukamenya icyo bazadukorera
birumvikana n'ikibazo rusange ariko haramutse habayeho nko guhinduranya akazi ukaba uri umuyobozi utari umwarimu urumva wakorera iki abarimu bafite ikibazo nk'icyo cyawe
icyo nasaba ubutegetsi by'ukuri ni ikibazo kiri rusange ni covid nawe yarabatunguye kandi biragaragara ko ifite umurego udasanzwe ariko njyewe icyo mva nabasaba ni uko natwe turera abana b'abanyarwanda twese turerera igihugu nta mwana wa prive nta mwana wa leta ngira ngo byose n'abana b'abanyarwanda tuba turera nibwira ko nk'uko abarimu ba leta bo bakomeje guhembwa no mu biruhuko nibura natwe iyo bagira n'indi wenda icyo bavuga ati aba bantu nubwo hari aba prive ariko nabo hari icyo twakabakoreye bwaba ubufasha busanzwe hari ibyo numvaga bicicikana bavuga ngo bazafasha abarimu mu prive ibyo kurya ariko ibyo ngibyo byaheze mu magambo nta kintu twigeze tubona nibura iyo bagerageza kuvuga bati nk'uko bashyiraho ikigega cyishingira nk'abantu wenda bo bakaba batwishingira wenda bakavuga bati abantu mu byibura n'amafaranga make make ashobora no gutuma bakwishyura inzu cyangwa babaho mu gihe akazi kazaba gatangiye twebwe bakajya bayariduriza wenda nko ku mushahara ibyo biba byagashobotse cyane byibura cyangwa bakareba nk'indi mirimo imwe na yamwe ibishoboka wenda abantu babona n'amafaranga bakaba batugira natwe abafatanyabikorwa muri izo gahunda ntibarinda n'ayo mashuri yubakwa uko byuba ko edasaba batarumva pize bahegeye se nimba babayede nimba tugira gute cyangwa tukabastabiza ariko nibura imiryango yacu nayo ikaba yaba kuko n'amashantiye twagerageje kuba twajyayo hanjye njye nagiyeyo no mu bintu by'igifundi ibi byo kuba umuyede anyirukana abatura umunebwe ntabwo babishobora ni akazi k'ingufu urumva abantu baba bakora bamenyereye aho nagiye tugiye mu bintu byo gukora ibintu byo gusiga irangi ati nta mbaraga rwose ufite ngendere kubera kunanirwa cyangwa ngaho turicara mbese turababaye guverinoma nagombye gutekereza ku miryango yacu nayo kumva ko turebera abana igihugu ako abo bandi bakomeza gufashwa nibura natwe bavuga bati abarimo mu mashuri yigenga tubagenewe wenda na dipusa cyangwa vempusa ariko byibura n'abana bakaba babona mituweli ko birababaje urumva asiranse zarahagaze kwivuza ntibigishobotse ndetse urumva n'imiryango dufite ibibazo bikomeye gusa turacyarindwa n'Imana kandi nkeka ko wenda nabo badutekerezaho ko bari bavuze ko hari icyo bashobora kudufasha wenda tuzakomeza gutegereza turebe ko byashyirwa mu bikorwa natwe tukaba twagira ibyibura ya vantaje yo mu mibereho nta kindi kintu twakora kindi si gutegereza wenda uburyo bwaboneka umuntu akaba afite igishoro cyangwa se ubundi buryo bwabonetsemo umuntu akaba yatangira kuko nabwo nk'uko leta yivuga wenda ntacyo aba bantu nubwo bari gusufura reka tubahere wenda kapitali niyo yaba wenda sareri imwe ucuruza mitiyu wazicuruze ucuruza iki agiye uko atarataza ariko ntabwo byashobotse kandi mu by'ukuri numvise ko muri domaine zose abantu baratakaga nta muntu wari ufite amafaranga n'abakinnyi bahembwa amafaranga arenze nabumvaga ko bafashwa babaha umuceri bagira gute nta muntu uburyo saving birashoboka ariko bya bintu byaratunguranye cyane ibintu navuga ngo nta kintu tuba dufite duturukaho ku buryo cyadufasha niyo banki umuntu aba yiyambaza ntabwo wahinguka mu maso igihe cyose bigaragara ko umushahara wawe wahagaritswe.
Ibibazo murimo kunyuramo muri iki gihe ubona bishobora kugira ingaruka ku ireme ry'uburezi mu minsi iri imbere cyangwa no ku barimu ku giti cyabo ku buryo umurava mwarimu usanganywe wo kwigisha uzagabanuka kubera ibyo murimo munyuramo muri iki gihe?
Uko byaba kose bizabigira impact. Uko byaba kose bizabigiraho rwose ntabwo navuga ngo umuntu azasubirayo bimeze uko byari bimeze. Kubera ko urumva iki gihe abantu baba banyuramo nkeka ko wenda mu bundi buryo hari abo twize twumva bamwe bajya bafata nk'inama z'ababyeyi bakababwira bati ndabona abarezi bacu ntidushoboye kubasapotinga ariko nk'inama y'ababyeyi murereza muri iki kigo muteranyije buri wese agatanga nk'ibihumbi bitanu bitanu cyangwa bitandatu tukagira uburyo tubafasha byaba urumva nimba umwarimu ku kigo kimwe ibyo byarakoze abandi bakaterera iyo ngiyo ntibagire efor n'imwe byo babafungisa ngo barebe ko batekereza ku bantu urumva dipar natwe ntabwo tubyakira neza mu by'ukuri nk'umuntu kubyibazaho kubutse ku cyo abantu abagira initiative yo kugira uburyo bashakira abarimu uburyo wenda bagira iyo ntambwe batera reka da urumva harimo akantu gashobora kuafekta ireme ry'uburezi ku bantu bamwe na bamwe byoroshye gusa njyewe twumva ngomba kubyakiramo ntabateje iki cyorezo cyaraje tucyakira gutyo ntabwo byakwiye impakitinga ku myigishirize yanjye mu gihe amashuri azaba yongeye gusubiraho byigisha abana nk'uko bisanzwe igihe kuraje ntabwo nyine bisigye iryo shyaka ryo kuvuga ngo ntabwo nzi guteganya ko ejo n'ejo bundi ashobora kuza icyo kibazo kindi umuntu akajya akirinda mbere y'igihe ariko ku ireme ry'uburezi uko byaba kose ntabwo abarezi bo mu bigo byigenga hamya ko bose ibintu bitabagezeho ingaruka zatuma bashobora kuba bakora mu buryo butari bwiza nka ko abayobozi b'ibigo mbere yo gutangira bazareba ukuntu bateranya abarimu bari kubakansoringa kubagira nk'inama kubafasha kubereka periyode bavuyemo ko takagombye kwafekta igihe runaka bagiye kwinjira bagombye kuba ikintu cyo kubategura pe muri mu bwonko mu bubabare bari gucamo takabaho ku kantu n'iyo kaba insemen cyangwa desmen bari hamwe bakagerageza uburyo basubira muri modu nyakuri yo gukora akazi nk'abarezi.
Jean Paul Mahinyuza ati hakagombye kubaho uburyo bwo kuganiriza abarimu benshi bahungabanyijwe n'iki kibazo mbere yo kuzasubira ku kazi. Dusangire ijambo yagerageje gushaka abayobora ibigo byigenga bitandukanye ngo tuganire kuri iki kibazo. Twashakaga kumenya uko bumvise bamerewe basanze ari ngombwa kwandika ibaruwa isezerera abarimu batananiwe akazi badafite ikosa cyangwa ikindi kintu cyose kibiteye ahubwo ari amabura kindi kuko bibaye ngombwa ko ishuri rifunga akazi kagahagarara. Twashakaga kandi gusangira na bijambo ngo twumve icyo bavuga ku gitekerezo nk'icya mwarimu Mahinyuza kuba bashakisha uburyo bwose bushoboka bakwiyambaza leta cyangwa ababyeyi babishoboye bakareba uko bashyigikira abarimu bagashakisha icyo baba bakora. Ikindi twari bubabaze ni icyerekeye icyo gisa n'ihungabana ku barimu n'ingaruka gishobora kugira ku burezi muri aya mashuri yari asanzwe azwiho kwigisha neza rimwe na rimwe ndetse kurusha n'aya leta. Ese birashoboka ko mu gihe COVID-19 yabivuyemo habaho amahugurwa agamije kugarura umurava wa mwarimu nk'uko mwarimu Mahinyuza bisaba? Twagerageje kuvugisha abayobozi b'ibigo byigenga bine bitandukanye. Umwe yatweruriye ko atiteguye kugira uruhare muri iki kiganiro. Undi atwohereza ku muvugizi w'ikigo ugihagarariye mu mategeko utarabonetse. Abandi babiri twagerageje ntibitabye telefoni zacu. Nguko uko ijambo twagombaga gusangira nabo twongeye kuriha undi mwarimu wagerageje gukura mu bwigunge bagenzi be. Uwo yatangije urubuga rwa WhatsApp ruhurirwaho n'abarimu bahagaritswe ku kazi. Kugeza ubu bamaze gushyiraho imbuga enye zihurirwaho n'abarimu bagera ku 200,000 nubwo bemeza ko umubare w'abahagaritswe urenze uwo cyane. Mwarimu Mwizerwa Francois yatangiye ambwira uko yagize icyo gitekerezo.
Uburyo igitekerezo cyaje, twarabonye buri muntu yari ari mu rugo nta muntu wemeraga gusohoka twari muri guma mu rugo, tukabona nta bundi buryo bwo guhura ngo tuganire ku bibazo dufite n'uburyo wenda byazakemuka. Hatekerezwa icyo kintu cya group WhatsApp. Noneho dushyiraho group turaganira byagenda gute, dutanga na link ku bandi barimo n'ubundi bigisha mu mashuri yigenga duhuje ikibazo. Noneho dutora na komite ihagarariye ihuriro, komite twise komite y'ubuvugizi igizwe n'abantu bane ari nayo twandikiye ministre tumusaba ubufasha kugira ngo badutabarize, natwe turebe uko twabona ubufasha nk'uko abandi banyarwanda bose bigeze guhabwa ibiryo mu rugo cyangwa se ubundi bufasha busanzwe n'abasabune n'imyenyu n'iki. Ariko kuva icyo gihe nta kintu turacyategereje, nta kintu turabona.
Ubwo muri bangahe?
Grupu ya WhatsApp ntabwo irenze abantu 257, ariko tumaze kugeza amagurupu agera kuri 4. Ni ukuvuga ngo rero n'abandi ariko ubundi abarimu bigisha amashuri yigenga hafi ya bose barenga 17,000, ariko abari ku mbuga ubwo ntabwo barenga 2,000.
None rero ubwo muri ibyo 2,000 by'abantu nibura mushobora gutanga ubutumwa bukabageraho icyarimwe, nibo batoye abo ngabo bane babavugira, abo bane bamaze kubatora bakoze iki?
Komite y'ubuvugizi yakoze ubuvugizi ahashoboka hose muri Minisiteri y'Uburezi. Twagiyeyo tunavugana na minisita atwemerera ko nawe agiye kudukorera ubuvugizi kugira ngo turebe uburyo twashobora kubaho muri ibi bihe bigoranye.
Ubwo hari ryari?
Twanditse amabaruwa agera muri 4, ariko bwa nyuma ku itariki 18 z'ukwa karindwi hari nibwo twagiye mu biro byiwe kuganira nawe. Noneho aratubwira ati nta kibazo, tugiye kuganira na minisiteri zitandukanye na Minagri na Minaroc natwe nka Minagike turebe icyo twakora. Ndetse tunavuganye n'abahagarariye ibigo mukorera barebe niba hari inkunga bakwegeranya ikazagera ku barimu bigisha amashuri yigenga, kuko ubuzima babayemo turabuzi ko bumeze nabi. Ariko nyine na n'ubu nta feedback ndabona.
Ubufasha musaba leta ni ubufasha ubwo ari bwo bwose nk'uko leta yafasha umuturage wayo?
Rwose ni ubufasha ubwo ari bwo bwose, kubera ko ikijyanye wenda n'imishahara wenda ibigo bya perefe byavuze ko aho bakura amafaranga ari mu banyeshuri nta mafaranga yabona yo kuduhemba mu gihe abanyeshuri batari kwiga. Ariko bakumva ko bishobotse baduha ubundi bufasha ubwo ari bwo bwose, yaba ibw'ibiribwa n'ibikoresho by'ibanze amasabune n'imyunyu n'iki, nabyo tukabibona nabyo nta kibazo. Ubufasha ubwo ari bwo bwose twakwemera kubwakira nta kibazo dufite.
Kuba ibigo mwakomokagamo bitagaragara cyane muri uku kwirwanaho kwanyu muri iki gihe, hari ubwo bijya bibatera kwiheba?
Ntabwo umuntu yacika intege, kuko buriya edikasiyo kubera uburyo wenda tuyikunda ntabwo yavuga ngo edikasiyo ndayireka, ariko ushobora kuyikora mu bundi buryo cyangwa se ugahindura n'aho wayikoreraga. Ni muri urwo rwego hari nk'amatangazo y'akazi leta ikeneye abarimu barenga 2,028, ubwo ni 2,029 gusa. Yashyizeho amatangazo y'akazi ari open, tuganira n'abo barimu ba prive gukorango ba praying nabo bakore muri leta kuko n'ubundi privilege nta ntacyo zituma ari urege wenyine.
Muyandi magambo ushatse kuvuga ko COVID-19 nirangira kugira ngo ibigo byigenga bizabona abarimu bishobora kuzagorana.
Rwose nkubwije kuri ntabwo nta kigo kizaba ikigo kitafashije abarimu nta mwarimu uzasubirayo. Kubera ko icya mbere akenshi abenshi ntabwo banze kubafasha kubera ubushobozi bukeya.
Kubyemeza gutyo, kubivuga gutyo, urabishingira kuki?
Kubera ko nguhaye nk'urugeraho nigisha ntabwo wavuga ngo yabuze nibura gutanga ukwezi kwa kane, nk'ukwezi kwa kane cyangwa kwa gatanu, kuko ati wenda yamezi abiri gakanya guhemba, ariko kubera ubushobozi butazakomeza ayanga bizafate neza, wenda urebe ko wasunika iminsi tukazongera guhura tukiri bazima tugakomeza nyakazi. Ariko niba haje icyorezo akabona ubyitwaza agahita ahagarika, bigaragara ko n'ubundi nta kindi mwapfanaga ni serivisi bamuhaga n'amafaranga yaguhaga, niba haje ikibazo nta kindi mugipfana.
Ni ukuvuga mu by'ukuri uragira uti nubwo inkomoko ari ikiza cya virusi ya korona, ariko mu by'ukuri habayemo no kubatererana.
Baradutereranye bihagije kabisa.
Si impamya ko ku ruhande rwabo babibona gutyo. Twagerageje kubashaka kugeza ubu ntiturababona, ariko turamutse tubabonye icyo kibazo twakibabaza ndetse n'ibindi twavuze haruguru muri iki kiganiro, nidushobora kubabona tuzababaza niba koko bumva ku ruhande rwabo baratereranye abarimu. Ariko se bwana Mwizerwa, abarimu basezerewe ku kazi baramutse babyumva kimwe nkawe bose ku buryo bumva ko bashobora kutazasubira ku mirimo yabo n'ikiza cya COVID-19 nikirangira, ubwo amashuri yigenga yazakurahe abarimu bigisha muri ibyo bigo?
Ubundi ko sinzi wandi ko yabigenza, ariko ikigaragara muri prive hari abarimu n'ubundi bashoboye kandi bazi icyo gukora. N'ikigaragara imitsindire yo mu bigo by'amaprive yariri hejuru cyane kurusha iyo muri leta. Ibigo bya prive byakompetaga kurusha leta. Ni ukuvuga ngo rero leta nabo barimo n'ubundi niyo yabigishije nyuma yabahaye izo diplome bakoresha ngo mu maprive. Nubwo abarimu bose ubwo baraza kujya gukorera leta, ngo leta ireme ry'uburezi barishyire muri leta, amaprive urumva ko nta reme riraba risigaye nyine. Kandi nayo babonaga mu banyeshuri kubera ko bazi ko bafite abarimu bashoboye kandi bakomeye. Ubwo niyumva ko abarimu bigiriye muri leta n'ubundi nabo bazajya kwiga muri leta. Niyumva rero kugira ngo ikigo kizabone abandi barimu bashoboye cyangwa cyongere kinishiye, gutangira bundi bushyashya gukora kirita abarimu bashyashya bizaba bigoranye cyane.
Bwana Mwizerwa, uravuga ibyo, ariko ntekereza ko ku ruhande rw'abarimu bigisha mu mashuri yigenga namwe ubanza mutagifite umurava nk'uwo mwarimu ufite mbere. Muracyaryohewe n'uburezi nk'uko byari bimeze mbere ya COVID-19?
Kuba kuryoherwa n'uburezi bigenda bisa naho bishobora kugabanuka kubera impamvu nyinshi zitandukanye, kubera kubura uburyo bwo kwifasha kubera ko twari ducungiye ku mushahara. Ni ukuvuga ngo ubu twagiye mu buzima butandukanye, niba mbonye akigifundi ndagenda nikorera amatafari mbereze, niba mbonye mugenzi wanjye ndafite ako gaperima akabona ko yamatara nawe agiye kumutara, undi ufite icyo yakora, ubu turi gukora ibintu bitandukanye cyane n'ibyo twari turi kwigisha abana. Urumva rero bigenda uburyo imaje uburyo sosiyete yagufataga nk'umwarimu w'umurezi ubarerera abana mu kanya bakakubona nk'umuyedi cyangwa umufundi, urumva ko bakubona mu yindi sura itajyanye na edukasiyo, itajyanye n'uburezi. Ubwo rero niba urugero nguhe nk'urugero rwa hafi, niba mfite umwana nigisha hariya, noneho kubera ko ubuzima bwahindutse gutya nkajya gusaba akazi wabo k'ubuyedi, kongera kumusubira imbere mubwira nikurikira nkanjye nigisha mate na fiziki, kufata iyi forumire umuntu uri kumuha ya forumire ntabwo ari umubone nk'amwarimu, ahubwo aramubona nk'umuyedi cyangwa umufundi. Ibyo ngibyo bikagenda bituma abantu basa naho bagenda bacika intege,
icyubahiro cya mwarimu gisanzwe kiba cyagabanutse.
Icyubahiro mwarimu yaratakaye pe ku buryo bugaragara. Ariko nuko nyine ntacyakuraho uhuri we igihe bafungiye nuza, iyo tuba tutari abantu bazi ubwenge batanga ubumenyi turi kwirwanaho muri ubwo buryo butandukanye, haba harabaye ibintu bibi cyane, tuba twarapfuye.
ugihura na bagenzi bawe se bakubwira ko bimeze bite reka noneho mbaze ikibazo rusange mubayeho mute
no naratangiye kubikubwira nyine tubayeho muri ubwo buzima bubi nuko ngo hano kugenda akazi kose wabona katuma wagize wagira ikintu winjiza mu rugo kugira ngo abo mu rugo baramuke gusa ndagakora utitaye ku cyubahiro ufite no kuki akazi kose gashoboka ubu turi kugakora turi kugatumika ahubwo amahirwe ni ukukabona gusa
reka duse n'abagenda bagana ku musozo ubu rero muri migabo ki wabaye nk'ubikomozaho kare ariko reka duse n'ababisubiraho ubu uko bihagaze ubu ngubu murimo murerekeza hehe
ubuzima wenda bwa mwarimu aho bugeze ubu ngubu wenda nta n'icyerekezo wenda dufite ni ukubera ngo turi mu buzima bugoye niba gutungwa n'umushahara bakakubwira ngo kuva uyu munsi nta mushahara uri bwongere kubona ni ukwirwanaho ukwirwanaho amezi atandatu hafi arindwi ubwo nitugera mu kwa cumi arahari amezi arindwi ni ukubera ngo rero hari n'izindi direction z'ubuzima umuntu araba yagize gute abenshi ntabwo ari ndi kuvuga twese direction icyerekezo cy'ubuzima aho bugenda n'imibare yanjye niba yari ari kwigisha umushahara asanga byagendaga ariko noneho niba agiye kumutara akabona ko mu kimotari harimo amafaranga kandi nta na stress biri kumutera wenda nko kugenda sa kuvugira gute ukosora abanyeshuri ugira hari ibintu byinshi bisabwa mwarimu hari igihe uzasanga yihitiyemo icyo cyerekezo kuko abona aricyo ubuzima buri kumwerekezamo kandi ntacyo bimutwaye ariko rero nkatwe twize uburezi kandi tunabukunda tubukoze igihe kirekire dukoze imyaka igera muri cumi n'ibiri ni ukuvuga ngo twahindura aho twakoraga dushobora kujya kwigisha muri leta cyangwa se indi prive bigaragara ko yakomeje gufasha abarimu bayo ariko ikigo kitigeze gifasha umwarimu wacyo kitabuze ubushobozi ngo kibereke realite ko ubushobozi ari bwo bwabuze ahubwo kikicecekera kubera kwikunda cyane no gutererana abakozi bacyo ntabwo kizabona abarimu
uri umwe mu batangije ihuriro ry'abarimu kuri urwo rubuga rwa WhatsApp mugamije kugira ngo muhure mwungurane ibitekerezo ariko hari n'ubutumwa mwashakaga gutanga ubutumwa mwifuzaga gutanga n'ubuhe mwashakaga kubuha abandi
ubutumwa mfite bijyanye no gusaba kubera ko twagerageje gusaba ubuvugizi aho twabonaga ko bishoboka hose kandi none tukabona ntacyo biratangaza twebwe twasabaga perezida wa repubulika Paul Kagame dukunda cyane kandi ushoboye mu buhanga n'ubushishozi dusanzwe tumuziho mu gukemura ibibazo byananiranye ko we na guverinoma ayoboye batekereza kuri mwarimu wigisha mu mashuri yigenga kuko ubuzima bumeze nabi cyangwa se bugeze mu manegeka kandi ndizera ntashidikanya ko ibibazo yakemuye by'ingutu ni byinshi iki ntabwo ari cyo cyamunanira noneho tugasaba n'abanyarwanda bafite umutima w'urukundo aho bari hose bareba umwarimu mu mashuri yigenga uri bugufi bwabo imibereho itoroheye bakagira icyo bamufasha mu bushobozi bwabo bafite
yee mukomere cyane murakoze kandi kuri icyo kiganiro muhaye ijwi ry'Amerika
murakoze namwe mutagoma
uko niko bake mu barimu twaganiriye bigishaga mu bigo byigenga bagakorwa ku kazi kubera ikiza cya COVID-19 babayeho nongere mbibutse ko twagerageje gushaka abahagarariye bimwe mu bigo byigenga byasezereye abarimu ngo badutekerereze uko byagenze ariko ntitwashoboye kubabona reka nsoze ntumira n'abandi bose baba baragizweho ingaruka zitandukanye n'icyorezo cya virusi ya corona bashaka gusangira n'abumva radio ijwi ry'Amerika uko babayeho turabatumiye mwese ngo mubitugezeho tubahe umwanya kuri radio yanyu ushaka kugira igitekerezo atanga kuri icyo kiganiro cyangwa kutugezaho ubundi butumwa yatwandikira kuri radio yacu voa@gmail.com nshimiye mwe mwese mwarimu duteze amatwi nshimiye na mugenzi wanjye Etienne Karekezi wampaye umwanya ngo mbagezeho icyo kiganiro kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese.